has gone by us. But now our time has come. Our silence, it's broken. With one voice now we speak for the land of our fathers, for our land.
Manga tū te awa. O rauri tamanui te tangata, ko ngāri ki kai pūtahi te ima. Tihe mauri ora.
Moana te whenua, o ngāri ki kai pūtahi.
Whenua, o ngāri ki kai pūtahi. E tū, e tū, e tū.
Moana te whenua, o ngāri ki kai pūtahi. Whānau, o ngāri ki.